Ale?
Ok, raje tabuka kugira Washington DC muri kano kanya tubashe kubona umurongo hari ya abari Pretoria umwe makuru wafatu woherejweyo ubu ngubu wajya kubyo ko kifashe Alex Nkunzi Rwanda wo uraho ngaho Pretoria batubwira abantu bose bari gukurikira radio itabuka bategereje imyigaragambyo kuri miragenda kugira ngo bavure uko byabimeze tuguteze amatwi
ya urakoze cyane murakoze cyane muri studio ndakwenda neza na wabwiraga ni murakoze cyane kuri ijambo ubungubu tuvuga nawe imyigaragambyo yarangiye mu kanya mu masaha saba yatangiye mu masaha tanu nkuko twari dufite igihe cy'amakigo ku masaha abiri cyo gukora imyigaragambyo irangiye mu kanya mu masaha saba aba bantu bari bavuye kuri ambasade bari muri pariki hano ya ka parike kari hano Pretoria kuri mize niho abantu bari kuganirira
kubwira amagambo ariko byagenze kugira ngo tumenye abantu bose bari bafite amatsiko bakubwiye ariko bagize ibyo cyane mwavuga ngo byabimeze nuko byitwaye
ya mu by'ukuri abantu bitabiriye imyigaragambyo barimo abanyarwanda ari abanyarwanda bo mu ihuriro nyarwanda RNC ari n'abanyarwanda b'abandi basanzwe bataba muri RNC hamwe n'inshuti z'abanyekongo ndetse na bamwe mu baturage ba Afurika y'epfo bose bababajwe n'ubwicanyi buherutse gukorerwa Colonel Patrick Karegeya bari baje kwifatanya n'abantu hano ugereranije hari abantu bagira nko mu ijana na polisi nyinshi cyane kubera uburakari bwaturutse ku yica rya Colonel Patrick Karegeya abapolisi babonaga ko biteguye bibwiraga ko wenda ashobora kuba hari bube urugomo cyangwa se amahane ariko mu muco wa RNC cyane cyane hano ishami rya Afurika y'epfo nta kibazo cyabayeho kubera ko abantu ba muri se basanzwe barangwa n'imyitwarire myiza ibintu byari ku murongo hari harimo ikinyabupfura hanyuma ikindi ni uko abantu bari bo muri RNC bari bitabiriye imyigaragambyo baje baturuka muri provinsi zitandukanye zigize iki gihugu cya Afurika y'epfo harimo abavuye muri Eastern Cape abavuye muri KwaZulu-Natal abavuye muri Mpumalanga abavuye North West n'abavuye Free State bose hamwe bari bahuriye aho nyine kuri ambasade baririmba amagambo yamagana ubwicanyi bwa Perezida Kagame yamagana igitugu cya Perezida Kagame bavuga yuko abenshi bari aho bavuga ko uko byagenda kose Patrick aragiye ariko avutse abandi ba Patrick ibihumbi n'ibihumbi urugamba rurakomeza nta gusubira inyuma abantu bose babonaga ko rwose bafite uburakari bafite umujinya ariko umujinya ubatera imbaraga zo gukomeza urugamba rwo kugira ngo u Rwanda barukure mu maboko yakaragazwe ko kabicanyi mu gihe cya vuba gishoboka hari abantu rero batandukanye bari bitabiriye uno muhango cyane cyane abitangazamakuru mpuzamahanga hari ibitangazamakuru mpuzamahanga byinshi cyane byari byitabiriye cyane cyane byari hano muri Afurika y'epfo ndetse n'ibindi nka za RBC ibitangazamakuru byo muri Amerika ibinyamakuru byinshi byari biri hano ubu rero tuvuga nanone aha vice perezida w'ishyaka ry'ihuriro rya RNC hano muri Afurika y'epfo Etienne Mutabazi muri iyi parike yegeranyije abantu agiye kuvuga ijambo hamwe na yavaho na bwana Frank Ntwari nawe akaza kugira ijambo nawe avuga muri make nuko byari bimeze hano i Pretoria muri Afurika y'epfo uyu munsi
turabashimiye cyane kuko ibintu ntuba bitwaye neza abantu baturutse za kapitale w'umugore ndabyumva ntabwo ari abantu bashaka bose baje ni abantu baje kureperezanta ikipe y'aho ngaho ariko hagati aho ngaho mushobora kutubwira uko muri ambasade byari bimeze gute se bari abakozi baho bari baje aho ngaho bari bahagaze mu muryango kuko wabibonye wowe n'umunyamakuru
wawe ambasade yari ifunze abapolisi bari imbere y'umuryango ubusanzwe uko imyigaragambyo yajyaga igenda yabereye hano muri ambasade bajya kubona abantu nibura bahengeza abakozi ba ambasade bahengeza mu muryango wa ambasade ariko uyu munsi ntabwo ariko byari bimeze bari bafunze umuryango banemeje nta mukozi nta mukozi wa ambasade n'umwe wacaracaraga abantu bose bari bahari na abapolisi na abanyamakuru ndetse n'abanyamuryango ba RNC mujukuri imyigaragambyo abantu basabaga yuko ambasade y'urwa ubwicanyi bukorerwa abanyarwanda batavuga rumwe n'ubutegetsi bugomba guhagarara iyo ambasade y'u Rwanda ikareka kuba imbiri y'inka z'ibiri imbiri icirwamo imigambi mibi yo kumara abanyamuryango ba RNC kuko hano muri Afurika y'Epfo hari umugabo cyane cyane witwa Rutendesa Didier umunyamabanga umaneko wa ambasade muri iki gihugu akoresha inzira zose zishoboka kugira ngo abashe kwikiza abatavuga rumwe n'ingoma y'ubutegetsi y'ubwicanyi ya Paul Kagame akoresheje amarozi akoresheje inzira zitandukanye guhiga abantu kubatera ubwoba bahamagara ku matelefone abantu rero batangaga ubutumwa bwo kugira ngo kwibyo bigomba guhagarara ambasade ikareka kuba imbere y'ibihe bibiri hanyuma rero n'imbuhumbi hari umuntu twari turi kumwe hano n'umwe mu bitabiriye imyigaragambyo akaba ari n'umwe abanyarwanda benshi baramuzi cyane nkaba nagira ngo nindi nyemerewe mubahe kuko yashakaga kugenda agaturuka kure abibwira hanyuma we mwaje byo mumubaza ijambo ryande alo
yeye ndakumva neza
nagira ngo bwana honorable safari stanwe wagaturuka mu nyamatari akaba ari umunyamuryango wa RNC yabaye mu butegetsi bwa FPR azi ibintu byose bya by'ingoma mbuto ya Paul Kagame afite ubunararibonye akaba rero nagira ngo muvuge nawe agire icyo avuga ku bintu byabaye kuri ku yitwa rya Colonel Patrick Kagame nyakubahwa buri safari ejo bundi aha wumvise ubu nshya mugongo ko Colonel Patrick Kagame yishwe n'ubutegetsi yishwe n'icyo hano muri Afurika y'Epfo nta gushidikanya ko abantu benshi bahamya ko yishwe n'ubutegetsi bwa Kigali nyakubahwa safari nawe mukuru we nawe wabyakiriye ute
nabifashe nk'uko ubibona uko ko yaba yarishwe na leta ya Kigali cyane cyane ko iminsi ishize mu gihe barasaga General Nyamwasa hari nanarumvise CD y'ibiganiro umwe mu basirikare bo batirindasi na leta ya Kigali yagiranye n'abicanyi barimo yerekeranye na Colonel Karegeya numva rero nanjye nta gushidikanya rero bamwishe kimwe n'uko bagiye bica abandi batumwanywe n'ubutegetsi kandi cyane cyane nk'uko byemezwe ejo bundi na minisitiri wanyine n'abahanga mushiki wabo avuga ko abarwanya leta atavuye bemeza ko abarwanya leta bagomba gupfa nta kibazo kirimo niko nabifashe twakoze rero imyigaragambyo hariya kuri ambasade bimwe umunyamakuru amaze kubwira ariko icyo twashaka kwerekana wenda atavuze ni uko RNC cyangwa abarwanya ibitero by'igitugu n'ubwicanyi bwa leta y'i Kigali nibyo kuri batacitse intege ibyo twashatse kwerekana kandi koko byagaragaye twari benshi kandi b'ingeri zose twarimo abarani ariko n'abandi banyarwanda bari bandi mashyirahamwe ndetse no mu yandi macyaka twari benshi rero bikagaragara ko bitaciye intege na buriya bwicanyi kandi tudafite ubwoba kutwica bitazatuma kwica hamwe muri twe bitazatuma ibitekerezo dufite byo kuzahura u Rwanda byo kuvana u Rwanda amaboko ya leta y'abicanyi bihagarara nicyo nashobora kuvuga dufite rero dufite twarababaye ariko byatwongereye n'ingufu byatwongereye n'umuhati n'ubushake bwo kugira ngo dukore ibishoboka byose kugira ngo iriya ngoma ibe yava nicyo ngira ngo navuga kireka niba ari ikindi kibazo yaba afite
murakoze ariko impunzi rwanda bari za safari hano mbonye ikibazo kuri interneti kirimo kiravuga ko hari abantu kuri Facebook baravuga bati safari afite murumuna wiwe muri Mozambique bigeze kuraswa ubu ngubu hari n'abantu bafashwe muri Mozambique nabo bakeko kuba baragize uruhare mu kujya kurasa Patrice ese yaba hari ikintu yabavuganye na murumuna we akaba yazakubwira ko byarakoreshe wenda amakuru muri Mozambique
Ijambo n'umuganga niyo gutaka abantu nabyumvise ariko icyo nakubwiye ni uko bajya kurasa murumuna wanjye muri Mozambique nari nahanyuze ngana hano muri South Africa bashatse kubanza kunyira kunyereza ndi Nairobi ntibyashoboka ngeze muri Mozambique barabimenya nyira kwa murumuna wanjye baraza basanga nahavuye baramurasa ni ukuntu byagenze n'ahandi muri South Africa nzi ko bakimbira n'ibigize bandeka ariko ntabwo bizanshintege nzakomeza gufatanya n'abandi guharanira ko iyo ngoma y'igitugu ivaho ntabwo ibyo bizanshintege nubwo napfa kandi banyica n'uyu munsi ntabwo bizahinduka ni ukuvuga ngo kwica abantu ni uguta igihe ashatse yabihagare ahubwo arashaka ko yakumvikana nabo nk'uko abisabwa na benshi muri twe kandi abisabwa n'ibihugu by'amahanga na komite internationale
none ariko ntabwo ugomba gutega agahanga kugira ngo bakamene urashikutegereza kwirinda gute wowe muri kino gihe ko numva nawe bagushakaga niba uvuga ko ntabwo ari n'umuntu wawe bashakaga
kwirinda ntabwo nzajya ku mwobo ntabwo nzagira urwango ngo njye mu mwobo kwirinda ni uko icyo dukora twe tubibwira ubutegetsi twe tuzi ko duhiga tubwira ubutegetsi bwa afurika yose igihugu kirimo cyaduhaye ubuhungiro kirabizi ni inzira ko iyo kibizi gifata uretse ko bashobora kubasha muri rumwe ariko nabo baba bakurikirana rimwe na rimwe bashobora kuhuriramo iyo migambi nicyo ushobora gukora nta kindi ntabwo najya mu mwobo cyangwa ngo ndeke gukora politiki cyangwa ngo ndeke gufatanya n'abandi ibitekerezo kuzamura ibitekerezo bifite no kuzumvikanisha ku banyarwanda bose ahubwo nagira ngo niba iradiyo yumvikana mu rwanda ubasabe rwose nawe kudacika intege no kumva ko tubakangurira gukaza umurego no guhaguruka nabo bakarwanya leta y'ubwicanyi ikabavuka bakame
safari uwo muntu ahaguruka kagame mwumva mwe murarwanya kuhaguruka kaza muri afurika yifatisha umuntu ubwo murumva yahaguruka gute ari mu gihugu none umuntu ushobora kuza kwicira muri afurika y'epfo murumva mu rwanda none yahaguruka se kugira ngo yereke kwicira
mbonye nkumenyeshe ko ubwo bwoba nyine mu ntwari afite kuba kwica abantu na afite ubwoba ubwabwa bukamugaruka bugatuma nawe yica abantu yibwira ko ari wowe wihitiye abantu bamuhagurukanye uko atunga nawe tujye tugahukira rimwe ntabwo yatwe cyangwa tumare nk'uko yagiye bigenda abantu bose uko abantu bose bivana ku ngoma z'igitugu rimwe na rimwe havamo ibitambo niko bigenda ariko igomba guhima byanga bikunda izo kandi zabaye mu rwanda gusa izi ni ibihugu byagiye bibamo abanyarwanda bamaze gushyira ubwoba nk'uko indabo z'itorero yabibabwiye n'abandi banyapolitiki bafungiye mu gihugu bakunze kwivuga ni ngombwa ko abanyarwanda bashyira ubwoba bagafatanya n'abaribyeri bashaka ko imihinduka mu gihugu
urakoze safari kubera ubwo buhamya duhaye none ndagira ngo umunyamakuru Alexis Ntunze Urwanda uraho muri South Africa iryo jambo umuyobozi wungirije wa Alexis Ntunze Urwanda yaba yatangiye cyangwa hari ibintu bamusigaye aho ngaho
umbajije utumuriza niba mbajije
ndashaka kubaza
utumuriza niba mbajije
ariko ndashaka kumubaza hari ijambo we yatubwiye kuri CPN uhagarariye RNC
aho kiri kamwe guhe alo alo studio
ye Alexis mu Rwanda
tugiye muri Rwanda neza
ndabumva cyane ariko ndagira ngo nkubaze Alexis
barangije ibikigiye gukurikiraho nuko abantu bari bitabiriye uno myigaragambyo ubu tugiye gufata inzira twerekeza mu rugo rwa Colonel Patrick Karegeya aho yari asanzwe atuye ubu niho abantu bagiye kwerekeza aho niho abantu bari bukomeze kuganira
ushobora gushaka na Frank Ntwari cyangwa se Etienne bakagira icyo babwira abantu bose barimo barakurikirana
ibiganiro Frank Ntwari turi kumwe nari muhamagaye n'ubundi niwe nari ngiye gukurikizaho nuko nari mbanjirije n'umusaza kuko yashaka kugira ngo agende nimba
nuhu ndiwe na mwano na anga mkavugana na wu
ya huu mna makuwa huu
hala hala
frankel mwani frankel mwani usawa putu
mwira
uri kuvuga na radio tahuka i Washington DC ndagira umutubwire aho nda imigira gara yo yagenda se muri ara se murabona mugo
murakoze cyane icyo niyo garagambye yagenze neza cyane cyatwifuzaga kwari gutanga mesaje kwerekana yuko leta iyo kigali ihagarariwe n'umwicanyi Kagame ikomeje kumarira abanyarwanda ku icumi kugira ngo yanamenye ibisanzwe embasi yagishinzwe kugira ngo gifashe abanyarwanda ariko iyo ahangayo niyo kwicara abanyarwanda so ibyo ni twe ndakwereka amahanga kugira ngo koko dutangaze duboneke bigaragare ko embasi yakubwo ikwiye gufungwa so ibyo rero ndumva koko byatambutse kuko abantu bitabiriye inama banyu n'imyigaragambyo kabisa babigaragaje n'amafoto yarahayagaragaje abantu Kagame akomeje kwica abanyamakuru ubwo nibyo twifuza cyane kugira ngo byatwereka abanyarwanda n'abanyamahanga yuko Kagame we adahagarariye abanyarwanda ahubwo dictatorship ye ibamariye ku icumi ya ingamba dufata nuko itabazanye kwerekana yuko nubwo uburyo bakoresha Kigali ari ubwo kwica abanyarwanda batavuga rimwe nabo twebwe ntabwo bajya tugenera yuko badushyira muri urwo rugendo rwumvikanye dukomeje kwerekana mu mahoro yuko tuzakora ibishoboka tukabikora mu mahoro kugira ngo tube twahindura iriya mikorere y'i Kigali icyakabiri ni uko tugomba kwamagana nubwo umwapfa abandi bazakomeza urugamba ibyo bikaba byatinyura abanyamuryango kandi bigatinyura n'abanyarwanda muri rusange ariko rero nanone buriya icyo ituma kibahereza courage no kuguma bica abantu nuko ibintu bakora bitagaragazwa ariko kabisa ndabona tukomeje kubitangaza no kubyereka abanyamahanga n'abashyigikiye leta ya Kagame n'abahereza izo ngufu n'ayo mafaranga ayikoresha kugira ngo ihiga abanyarwanda ibyo rero kuba bimaze kugaragara ni ukuvuga ngo buriya berekana ingufu zitangiye kugabanyuka kandi n'ubu niyo mpamvu twahamagaraga leta z'ahandi hose mu mpuzamahanga kugira ngo bamagane ibyo bikorwa bye nibimara kumenyekana buri hantu hose n'ahazaba gifite umutwe aho akoresha cyangwa abantu akoresha kuba bakomeza gukora ibikorwa bye by'ubwicanyi ibyo rero ingamba ubu dufite ni ugukomeza mu rwego rwa diplomasiya tugaragaza ibi bikorwa bye mu bihugu turimo kugira ngo bamutahure koko iki kinyoma cye kigaragare ariko nanone tutirengagije yuko Kagame atubahiriza amategeko atubahiriza teritori integrite y'ibindi bihugu ari nako akomeje kubijyamo kugira ngo yicire abantu ibyo rero nabyo akaba ari ibintu nka Rwanda National Congress tugomba gutekereza ukuntu tugomba kwirinda koko nyine tuzi ko twe n'abantu b'Abanyarwanda shaka bose Kagame duhiga bukware ibyo ni ibintu tugomba twebwe nk'abanyarwanda gushakira umuti bitewe n'ibibazo tuhagazemo cyane ibyo byinshi ntitwabizanya no kuri radiyo ngo dufashe izo ngamba ariko icyangombwa ni uko natwe tugomba kongera tugashakisha ingufu zo kwirinda
urakoze cyane Frank ariko mubanza bibaye murabona karitsi ya baratwaye baramugaragiye ariko bakarengera bakari benshi ariko ko baramugaragiye ndatumusha arabahamije ariko ntiyapfuye nawe babukeye agaca bakoba ezi bana simbunda ariko ashobora kwitabara none nk'uko muri bibiliya bavuga baravuga ngo umuntu ntabwo ufite umushyitsi itama ujye ubanza
n'indi
Nibyo koko twaje kwitabira imyigaragambyo kuko ibintu guverinoma y'u Rwanda irimo ikorera abantu b'impunzi banayihunze ni ibintu abantu batagomba guteteka ni ibintu kandi bimaze gukabya bimaze kuba byinshi abantu bagomba guhaguruka ahubwo bakabirwanya kugira ngo hatazagira n'abandi bakomeza gupfa kuko twagenda dupfuranaho ngo bakazenda bashira abantu bose bagombye kumva iki kintu ko ari ikintu gihangayikishije ko ari ikintu abantu batagomba no guteteka ntabwo abantu uwo mu gihugu gusa cyangwa se bajya muri za embassy cyangwa se bumvikana leta ari bo bantu bonyine n'abatumvikana leta nabo ni abantu kandi leta igomba guhagararira murakoze
urakoze Adria wowe ni ikihe cyifuzo washaka
gukora njyewe icyifuzo numvaga mfite nk'umunyarwanda kandi amahoro gukunda u Rwanda numva nabwira leta y'u Rwanda ko rwose yakunda muri cumi bimaze kuba byinshi abantu barashize jenoside y'abantu barashira na kera kose bagendaga bapfa ubu rero aho bigeze abantu ntabwo bagomba kujya bapfa kuko abantu ni abantu imana niwe yabaremye nta muntu ukwiye kurinda ubuzima ubuzima bwamburwa n'imana ntabwo ari umuntu ugomba kwicara ngo agomba kuvanaho ubuzima bw'abandi bantu ibyo ngibyo ntabwo rwose twumva ko ari byiza nk'abantu b'ababyeyi ugomba kumenya ngo niba byaye umwana azakura abeho igihe nikigera wenda azanate ariko afite ikintu atari kuvuga ngo nishwe n'umuntu nishwe na leta kubera ko itamushaka
urakoze Adria baravuga ngo ubundi bavuga ko abategarugori b'imana ni mwebwe mutanga ubuzima ntawe nk'umutegarugori n'uvugana na bagenzi bawe abo muri Afurika y'epfo mukabona nk'umukobwa wa Karegeya witwa Portia mukareba Elvis mukareba na Richard abana bayo mwebwe musa ubutumwa mushobora guha Kagame cyangwa umugore wiwe Jeannette Kagame n'Adria yagirwa niko numvise bazita abadepite ngo barenga 50% muri munama ishinga amategeko muri parliament ni iyihe mesaje ushobora guha Kagame n'umugore we n'abo bagore bitwa nk'uko bateye imbere mu Rwanda basinyaniye
icya mbere cya na mbere nabaha nababwira nk'umuntu w'umubyeyi bagombye kwibaza ko ubuzima ubuzima bw'umuntu butavogerwa bagomba kugira ko bagomba kumenya ko umuntu agomba kubaho ubuzima bwe uko Imana yaremye akabaho niyo yaba afite amakosa yakoze ntabwo igisubizo ari ukubica njye nagira ngo mbwire bariya badamu baba muri mu nteko ubwinshi bwabo ntacyo butumariye twebwe nk'abanyarwanda kuko nta kintu na kimwe bavugira abadamu ntacyo bavugira igihugu n'abana b'igihugu bose bagomba kuvuga batiriya ntabwo ari byo niba umuntu umwe abeshyewe ibyaha bakarebera bakicara kandi babizi uko yabeshyewe niyatanabeshyerwa agahanwa ibihano bidakwiriye bakamwica ibyo byose bibanyuraho nk'uko natwe bitunyuraho ariko ntabwo babyitayeho rero icyo numva navuga muri aka kanya navuga nti rwose nibagire ubumuntu nibabe abantu bareke kuba inyamaswa murakoze
ntawe adiriya bakoze cyane igisubizo cyawe mpaye ndumva hari abantu ariko hari umuntu wohereje hano kuri Facebook kibanza aravuga ati adiriya nk'umuntu washoboye kujya mu myigaragambyo turagira ngo duhere message umuntu witwa umudamu nkamwe nubwo ari minisitiri ushinzwe ububanyi n'amahanga mu Rwanda witwa Louise Mushikiwabo yavuze ko urupfu rwe ntacyo rumutwaye ntacyo ruvuze ku Rwanda hari umwanzi wa guverinoma w'inama w'abantu bayoboye u Rwanda niyihe misanzu wambaye ukubye bintabwo bisanzwe mu kinyarwanda akuba haduka mu maboko ya komite n'abana mugende mesaje ubugutwe rwiza mushiki wabo muhe mesaje mu izina bya n'izina ry'abadamu baje kwigaragambya aho ngaho
ya mesaje na mwana uko agomba kumenya ko bajya baca umugani mu Kinyarwanda ngo abandi utamwibagiwe ni ukuvuga ngo niba azi ko agomba kuvugira abana bakaregera ibyo bavuze ibyo ko karegeya niba yapfuye ntacyo bimubwiye abibwira abana be b'imfubyi ibyo ni ikintu twebwe nk'abadamu ntabwo twibaza ko umubyeyi wabyaye ngo ukavugira ku bana be ngo niba yapfuye ni uko warwanyaga leta ibyo ngibyo ntabwo umubyeyi agomba kubivuga nawe buriya gihe kimwe azapfa napfa se tuzabye ngo ni uko warwanyaga cyangwa ni uko azaba hari ikintu cyaiyo umuntu yapfuye ugira sempati ukavuga uti ntabwo ukabona ko ari nyine n'umuntu twabuze murakoze
aho ushaka kuvuga
kamwanya
uri muntu wese ikibazo aravuga ati yashinyaguriye abana biwe bavugana kuri Twitter arimo arababwira kuri uko niba yapfuye nta kibazo turagira ngo umuhe mesaje yagombye kujya atanga mu bibazo nka biriya n'umuntu w'umunyapolitiki ubwira abanyarwanda
ko icyo namubwira ni uko ibintu byo gushinyagurira abantu umuntu abaho ariko akamenya ngo ejo bavuga ngo ejo nzamerane ntabwo yagomba gusinyagura abana bakajya gukora bamubuze ahubwo yagombye kuvuga ati nk'umubyeyi cyangwa se akanicuzikira niba adafite icyo kuvuga ariko kugira ngo avugire ku bana bavuze papa wabo ejo nabo bazaba babaye ikindi kintu kandi barakura ni abantu ubwo se nahura nabo bizagenda gutya
murakoze cyane adiriya kubera ubwo buhamya umaze kuduha ubwo alexi mu Rwanda aho ngaho adiriya mezise urabona abantu bameze mutse alexi mu Rwanda aho ngaho abantu bameze mutse
ndetse
abantu bashaka kuvuga buhamya alexi turafunga turabumva cyane
ya nari niba nk'umuntu w'ubu tuvugana ya ubu tuvugana turi mu nzu twerekeza kwa Colonel Patrick Karegeya aho yari atuye
niba
n'ubwo kugira ngo hagatanga aho arabantu bakurikira bashaka kumva uko ibintu bimeze ya mu by'ukuri mukanya ndumva tukavugana uko turi mu nzira tugenda tugenda gukurira alo
turamumva
murimo muranyumva
turavumva cyane.
Nari no mubwira.
Nari kuri radio.
Ubu turi mu nzira twerekeza kwa Colonel Patrick Karegeya. Ya, mu by'ukuri rero nk'uko abantu bakomeje kuba babikubwira, nibikunda ko tugerayo mu rugo, wenda abantu batari ba isaha umwe yo gufungiraho kwa radio mutari itari yagera, naza kuguha wenda n'abandi bantu bari bari aho ngaho baba bari aho ngaho nawe ukaba wagira icyo ubabaza ariko ubu mbere yuko wenda twakomeza nagira ngo hari umuntu turi kumwe ni umwe mu bayobozi ba RMC waza aturutse Cape Town kuva Cape Town ujya hano Johannesburg na Pretoria ni ibirometero birenga 1000 ariko 1500 ariko urumva kubera bose uburyo bababajwe n'itwa rya Colonel Patrick Karegeya bose bafashe inzira baraza baza kwifatanya n'abandi nagira ngo umuntu turi kumwe aha ngaha nimba yanyemerera igira ibibazo mubaza hanyuma nawe ubwo waza wenda kugira ibyo mubaza
ok nta kibazo rwose afite ijambo
Okay. Bwana Bamoriki, ariko ntabwo ari Bamoriki turi kuvuga wa wundi Edwari. Ni Bamoriki chairman wa Cape Town, akaba ari n'umwe mu bagize urwego rukuru NEC ya MSN mu gihugu cya Afurika y'Epfo. Turi kumwe nawe turi mu nzira twerekeza mu rugo kwa Colonel Patrick Karegeya. Nagira ngo mubaze nyakubahwa, ni iki cyatumye urenga imisozi ukarenga impinga kugira ngo uze kwitabira iyo myigaragambyo?
Urabona urupfu rwa nyakwigendera Colonel Karegeya ni urupfu rwababaje abantu benshi, cyane cyane abari muri South Africa ndetse n'abari ku isi yose. Ubwo rero kubera ubwitange Colonel Karegeya yaba yaragaragaje kuva yavuka kugeza n'igihe Imana yamuhamagariye, ntabwo twakumva nyagaye Imana yamuhamagaye ngo dukomeze twicare. Tugomba gukora uko dushoboye kose tukagerageza kwifatanya n'abandi mu kababaro, ndetse uyu munsi uzi ko twahujwe no kw'imyigaragambyo yo kugira ngo twamagane leta y'abicanyi y'agatsiko ka Kagame igamije kurimbura Abanyarwanda aho bari hose, haba ku Rwanda cyangwa se mu mahanga. Ubwo rero urumva byatuzimbiye, twahaye tugenda, ariko ibyo aribyo byose ni ngombwa ko tuhagera tukifatanya n'abandi.
Studio nimba muhinduye namubaha namwe mukamubaza ibibazo mwumva mushaka.
Urakoze Alexi, urakoze. Uwo muntu wakoze ibirometero bingana dutyo nuko hari icyo arimo aratekereza, ariko natubwire kubona abarimo barahinzwa ari abantu muri RNC, abantu muri opozisiyo bose, mwebwe Cape Town cyangwa se nk'umuntu w'umuri Deli aho ngaho, ni izihe ngamba wafashe kugira ngo mwirinde kubona regime babereye nazo?
Ingamba zo gufata kubera iyi leta y'agatsiko igomeza kugenda itwara abantu, itwara umwe umwe, ni ngombwa yuko twese dushyira hamwe, Abahutu, Abatwa, Abatutsi, impunzi zose z'Abanyarwanda, tugashyira hamwe kugira ngo dushobore kumenya cyane cyane aho umwanzi aturuka. Kubera ko agatsiko ka Kagame kamaze kugenda karimbura abantu, ariko ibyo byose twe twiyemeje kurwana intambara y'amahoro, tugasobanurira abantu, tukabwira abantu akababaro kacu. Ntabwo mu by'ukuri dukoresha intambara y'amasasu, nubwo Kagame akoresha intambara y'amasasu, twizera ko twebwe tuzamutsindisha intambara y'amahoro. Gusa kubera ko we mbona yakomeje kugenda adushotora, agenda adutera amabuye, amasasu hirya no hino, ibyo byose burya ingamba zizafatwa n'izindi zijya imbere zijyana n'uko umwicanye burya ntabwo wagumiza kumwirinda ukoresheje ubwato, ahubwo rimwe na rimwe ugomba gukoresha n'indege.
Urakoze cyane Bamoriki. Hari ikibazo nkawe nk'umuntu muri Deli bari bakibajije Frank ntwareko ahita agenda, ariko bajya kuri Facebook ati ubungubu ukuntu ibintu bimeze, murabona Kayumba baramurashe baramugusha, wenda baramufashije ariko ntiyapfuye. Frank Ntwari bamutwaye isembe ry'uwo mushoro 10 ahari, uwitwa Emil nawe ngo bashatse kumwambura imbunda kugira ngo bamurashishe, ariko ashobora kwirwanaho kubera ingufu ziwe ntibabigeraho. None yabazaga ati ubu ko bishe Karegeya bibere nko muri Bibiliya bavuga ngo umuntu ntabwo utega itama, ntabwo ukubita urushyi ku itama, tega irindi tama naryo aryongereho ubundi. Ni ukuvuga ko nimba babatwaye Karegeya murategereje kugira ngo babatwaye mugiye kumutanga n'undi, cyangwa hari ukundi tuntu koko mu bintu byo gukora byo kwirwanaho kugira ngo be gukomeza kubica umwe muri murabitegura?
Urakoze. Icyo navuga mu birebana nako kavuyo leta y'u Rwanda igomeza guteza, ni uko nubwo bagenda bica abantu, ntabwo mu by'ukuri twahaguruka none ahangaha ngo duhite tuvuga ngo tugiye kurwana, kuko umwanzi we yifuza ko twe mu by'ukuri duhagurukana amasasu tukamurwanya. Ntabwo rero twagwa mu mutego wa Kagame ushaka buri gihe ngo intambara ngo niyo muti w'ibibazo. Twebwe kandi nezera ko intambara ntabwo irwanywa n'umujinya, ahubwo intambara irwanywa na strategi rero dufite ni uko tugomba kugenda dushyira kimwe ku kindi, tugakora dushyize hamwe n'Abanyarwanda, ariko ikigaragara cyo nuko mu byukuri abanyarwanda ubwabo hari byinshi tugenda twumva batekereza natwe tukaba tugerageje kuba tuzabahamagara tubashyire hamwe nibatubwira bati dushaka ibi ibyo ari byose ntabwo tuzareka kubikora kubera ko ntabwo twebwe nk'abayobozi ntabwo fatira abaturage icyemezo ni byiza ko uhamagara abaturage bakakubwira bati twewe twifuza ko iki gikorwa kubera impamvu iyi n'iyi ibyo rero twebwe ntabwo tuzabisubiza inyuma tuzumva abaturage ibyo batubwira
urakoze cyane bambuyeubwo buhamya muduhaye nk'uko muri ara ukuntu bimeze muri rnc twebwe turashaka amahoro ntabwo dushaka intambara ariko turavuga tuti muri rnc umunsi uwo mugabo ukomeza kudusozaho intambara igize abanyarwanda nibo bazayirwana kandi barimo baramureba baramukurikiye reka dufate umunota umwe wa publicite maze ubundi duhite dukomeza alexiye reka dufate umunota umwe wa publicite ariko birahita biza turaje mu kanya
munyarwanda
munyarwandakazi
wowe ukunda amahoro n'ubwumvikane
wowe unyotewe na demokarasi isesuye n'ubwisanzure
wowe urwanya ivangura iryo ari ryo ryose
wowe uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu
wowe wifuza ubutabera butabogamye
wowe ushaka ukuri n'ubwiyunge nyabyo
wowe unyotewe na leta igendera kandi yubahiriza amategeko
wowe ushyigikiye ubwubahane n'ubworoherane
wowe wifuza kurangiza burundu ikibazo cy'impunzi
wowe urangamiye amajyambere yaramba kandi asaranganyijwe
tabara abanyarwanda bazahajwe n'ingoma y'igitugu
bitekerezeho baje gufata abakomunisiti ndicecekera kuko ntari umukomunisiti baje gufata abari mu mashyirahamwe y'abakozi ndinumira kuko ntarimo baje gufata abayahudi ndabuca ndarumira kuko ntari umuyahudi baje gufata abagatolika sinavuga kuko ntari umunyagatolika hanyuma baza kumfata murumbugira kuko ntawari usigaye
banyarwanda nimuhaguruke dutahirize ku mugozi umwe
alexi nk'uko urimo urabyumva hano hari umuntu waba ufite ikintu yababwiye abamiterani abakurikije imyigaragambyo yabaye hamwe pretoria batubwira n'ukuntu babonye abahutu n'abatutsi uyu munsi bari bahagurukiye kugira ngo barwanye ingoma y'igitugu nubwo karegeya ubarirwa mu bwoko bw'abatutsi yishwe abahutu ntabwo bari badahagurukiye cyangwa izihe ngufu rnc ndetse na kominote z'abanyarwanda zose zahunze zerekanye abanyarwanda bahunze berekanye iki aho ngaho
ntabwo abahutu n'abatutsi berekanye ko bashyize hamwe uyu munsi ahubwo bimaze igihe hano muri afurika y'epfo kandi byose bigaterwa n'uko rnc yahagurukiye kwigisha abantu kureka amacakubiri bagakorera hamwe ariko cyane cyane ejo bundi nyuma y'iswa rya koronere patrick karegeya niho nabonye ngewe abantu abahutu benshi n'abanyarwanda n'abatutsi bahaguruka n'abatari bari muri rnc bakavuga bati antuka nashyize nafi ibintu birakabije birarengeje ngira ngo nk'ubushize mu muhango wo gushyira indabyo kuri hoteli yanigiwemo ubwo twavaga twerekeza mu rugo iwe nibwo umusaza witwa munonoka andereya ubu ni uko zitari kumwe hafi nari kumubwira ukagira icyo umubaza ni umusaza w'umupasiteri wahoze yigeze no kuba umwe mu basirikare barindaga habyarimana urumva ko ni umuntu wihaye bahoze mu ngabo zo kwa habyarimana ni umuntu rero w'umupasiteri ubundi udafite aho abogamiye muri politiki ariko ibi bintu bibaye nawe ari mu bantu bahise bazinukwa ku buryo icyo gihe no mu muhango yavuze ati yagereranije kagame na gahini avuga ati kagame ntawataniye na gahini wa wundi wishe umuvandimwe we abiri rero abari bitabiriye imyigaragambyo nk'uko binasanzwe ahantu abahutu abatutsi bose bari bari hamwe bavuga bati n'ubundi kagame nta vangura agira abahutu arabica abatutsi arica nta muntu ingero ni nyinshi zifatika bose iyo muganira bakubwira bati abantu nkaba cyiza majoro cyiza augustine abantu bose baramuzi bahoze mu ngabo zo kwa habyarimana nyuma akaza kuza muri APR bazi ukuntu nawe yiswe uwo wari umuhutu baza abandi bahutu batandukanye bagiye bicwa nka rizimbe nka peyemesiteri zimbe watawe bamaze kumufungura wasanze inkotanyi mu ishyamba bagakorana yitanze n'imbaraga zose uzi ukuntu bamwishe hari seti semashonga nawe biciye muri kenya abantu rero ubona ko hano muri afurika y'epfo bamaze kujijuka muri make bamaze gutandukanya imana na shitani
n'abashyigikira gukiriho ariko bahutu n'abatutsi ariko usanga abanyarwanda bamwe na bamwe nyine bakifite ubwoba batinya bihisha bumva yuko kandi ugasanga igihe cyo kujya kuri amafeyazi gusa ibyangombwa by'ubuhunzi bose bavuga ko bahunze ubwo butegetsi bubi ariko ugasanga ambasade hano iyo bashikishije utuntu twa pasiporo utuntu tw'udufaranga tudafite 12 bafite umurongo bakibagirwa uwo baje bahunga ariko mu by'ukuri iyo myigaragambyo y'uyu munsi yatanze isura nziza igaragaza yuko abahutu n'abatutsi ibibatanya barishyize ku ruhande babona ko umwanzi wacu ni umwe umwanzi wacu ni Kagame n'agatsiko ke k'inkoramaraso karabadani munyuza ba Jacques Nziza n'abandi bafite ibiganza bijejeta amaraso y'inzirakarengane mu by'ukuri ni uko ndumva aricyo nakubwira ku bijyanye n'ibyo warumbajije
urakoze cyane ubungubu kano kanya ndagira ngo nk'iminota ibiri harimo ndandaje
okay
ubanza ari babana batashye
zemuko none wishimye cyane byagenze gute ubanza batya kantu se gusa da
papa namenye ko muri ibigarashi
ego rubuga ruteta bizi cyanora abantu baguje ibyakabara ariko sakanye ibi ni ibiki bitashye muri runo rugo uranze tubarane sha
oya n'ukuri ni mumbare sinzongera kwibeshya ahubwo muri ibiro
ego ko mbe babyeyi mwabyaye mbe babyeyi bahetse ndumiwe ibise n'ibyo muvuyemo koko
nyamara nge ndarengana nase ko ari perezida Kagame wabitubwiye
wa mwana we ubwo ntubishyira perezida Kagame none se perezida wa repubulika yahindutse perezida w'ishyirahamwe ry'abashumba bo kuri saruheshi
oya rwose perezida Kagame ubwe niwe wabyihugiye kandi n'abantu bose babikomeye amashyi niyo mpamvu neza ko ari byiza
bagabo babishinzwe ntabwo numva ukuntu perezida yatinywa kujya imbere y'abana ngo asuke ibitutsi nk'ibyo ariko si ibi bintu n'ibiki aka ni agahomamunwa perezida w'igihugu akaba n'umubyeyi
yewe nawe uratangazwa n'ubusa ejo bundi niyo roka ntiyikubise agasiga abandi bayobozi mu nama none se ntiyanze kwitabira inama yari yatumijwe na perezida Museveni ku bibazo bya Congo agahitamo kwigira mu muganda i Masaka agashya noneho kaje ntiyanze se kwakira intumwa z'ubufaransa ubwongereza zari ziyobowe n'umunyamerika ariko papa Kabebe nawe niba umureke buriya yihesheje agaciro
ariko nanjye nimundeke mundorere harya wihesha agaciro atinya kujya aho abandi bayobozi bateraniye bashaka ibisubizo by'ibibazo
ahubwo winyukije umwana twigana uhora uratse ubwenge bwe maze ku minsi y'ibizamini agatuma kuri mwarimu ko yarwaye ma iyo ndwara niyihera
yewe bayita ubwoba
ariko mwa bantu mwe ntimugaseke mu bikomeye
erega babivuze ukuri ngo mwere uturutse bukuru bucyakwiriye hose kandi ngo nanone wibahetse ababwiriza wo mu mugongo
n'umunyarwanda ati mwe n'inkoro nkagira inkomoko kandi ngo inyana ni iya mweru
inyana ni iya mweru mwa babyeyi mwe uko muturera niko tuzakura
murakoze cyane murakoze mwibutse mo turaganira murakoze mwiza mwa murakurikira radiyo itahuka muri ino minota kubera ibintu birimo birabera muri Afurika y'Epfo imyigaragambyo iri kubera muri Afurika y'Epfo twari turi kumwe n'umunyamakuru wacu Alex Mihigo uracyatwumva Alex Mihigo urahari cyangwa ntabwo hari ikibazo cyaba cyabaye aho mwarimu mu nzira
ndahari ndabumva neza
hari ikintu ushobora kongeraho n'abo bantu muri kumwe mugana mu rugo rwa koroneri Patrick Karegeya cyane cyane muri uno munsi turimo kwihanganisha n'abana biwe Portia Richard na Richard na Elvis tukibagenda nyine mu byara
ya no gukomeza kubihanganisha nubwo batari bagera inahangaha ndacyategereje ariko mu by'ukuri nagira ngo ngire ikintu nkubwira iri mu gihe cy'urwa Karegeya birabimaze kuba hari ikintu nabonye hano muri Afurika y'Epfo ubwo ndagira ngo se nkugaruka ku kintu wari umaze kumbazaho gatoya
abantu benshi bari bafite dute sinzi dute gushidikanya bajyaga bavuga bati ariko Kagame munyaba namubeshyira koko atari umwishanya pica abantu ubona ko bose ubara barazinitswe barabibonye ko Kagame ari umwishanya nta kindi kimenyetso bategereje ikindi nanone ni amagambo y'agashinyaguro ya madamu Louise mushiki wawo ari amagambo yababaje abantu benshi hano abantu benshi muganira ngaha bose barumiwe barazinitswe baravuga bati ni gute umuntu w'umubyeyi umuntu wabayeho afite musaza we Rando Ndafingwa abantu baramuzi wari intwari warwanyaga opozisiyo akagira ubutwari bwo kurwanya Habyarimana n'agatsiko ke bakarindiye baza kumwica ukibaza rero umuntu ukomoka muri uwo muryango ni gute ashobora guhindukira akavuga ko kwica Colonel Patrick Karegeya nta muhe biteye nta muntu n'umwe bikwiriye gutera imbabazi urebye uriya mugore nawe ubona ko ari umwicanyi nk'abandi ubona ko nimwe na shebuja abantu bose baravuga bati koko u Rwanda rwagushije ishyano nimba bigeze naho umugore nk'uriya nawe atagira impuhwe avuga yishimira ko umuntu yapfuye nk'uko Kinyarwanda ubona nta muntu wishimira ku ntumbi nubwo umuntu yaba ari umwanzi wawe yapfuye urenzaho Colonel Patrick Karegeya urupfu rw'abantu uriya mugore arufata nawe wagira ngo ni dini na deni yishe biriya rero mu by'ukuri abantu benshi byarabababaje hano mushiki wabo sinzi ni nivuma ari gukorera ariko abantu benshi ubusanga bibaza bakavuga baterefese ni iriya minisiteri iri kumushuka ntabwo ariyo wa mbere uyiyoboye azabanze abaze ba Andre Buma yayoboye abaze ba Dr Anastase Gasana wayiyoboye ubu bari hehe we afite garanti yihe yuko Kagame uhinduka nk'igicu ejo atazamuhinduka niko akadusanga hano mu buhungiro nk'uko n'abandi bagiye bigenda mu by'ukuri ari amagambo ubona ko ni urukozo soni ntabwo ari ibintu kuvugwa n'umuntu w'umubyeyi
urakoze regisi hano mu kibazo kuri Facebook umuntu arambwiye ati hari umuntu witwa Edison ezizo zabo ziniba mu muntu aravuga ngo yambukanye abantu abavana muri Afurika ariko bajya baswatira abantu bakavukana bagita mu Zandi ibyo bintu ntacyo mwabizizeho cyangwa Edison uwo ezizo mwaba mu muntu
Edison arazwi hano Edison ni umuntu wahoze ari umuvandimwe kwa Habyarimana ubu ngubu akaba ari ukuriye diaspora y'abanyarwanda hano ariko hano kuri diaspora ebyiri hari diaspora ya FPR nta nubwo umuntu yavuga ko ari iy'abanyarwanda ya FPR ikoreshwa na ambasade irimo cyane cyane abakozi ba ambasade abanyeshuri bari hano bafite za buruse n'abandi bamwe mu bagore bava mu miryango y'abategetsi ariko mu by'ukuri nk'uko babivuga Edizo niwe wazanye abo bicanyi yanyuze Fiyagirandi banamubonye Maputo na Kamanyora iryo ni amakuru twese bamwe abantu bazi hano bamwe mu barideri nahoze mvugana n'umwe mu bayobozi ba ANC anyemereza ayo makuru koko bavuga koko ari byo ko Edizo ariwe wazanye bari aricanyi ikibazo Edizo ngeze ubundi twari turi kumwe mu gushingura umunyamakuru w'umugenzi wacu wa Budara Nzabona Impa nta nubwo nabimenye ngira ngo iyo abantu baza kuba barabimenye bari kugira n'ibyo bamubaza bindi icyo gihe ariko mu by'ukuri nta gitangaje uwo Edizo n'umwe mu nkozi z'ibiri zikorana na Leta y'u Rwanda ziryamisha Abanyarwanda hano muri iki gihugu
uwakizo jubilizi na jioni ni wale mkonde kia ngu abano wa sewa mumbe magumba la dita
irindi zina rige nago ndizi neza jansa wakuza kubaza nkaza gukubwira ariko ni umuntu kuko nabikubwira aho zari umujandarume kwa Habyarimana umudekirizi ni umugabo w'inzobe mugufi ubyibushye yakoraga hano muri ambasade mu gihe cya Habyarimana muri za kuva muri za 1992 ambasade y'u Rwanda bakishinga hano bafashe ubutegetsi we niyo atahaguma ha hanyuma leta ya Kagame iza kumugura uwari hano nyine n'umwambari wayo ubundi akazi kashinzwe hano akora muri Afurika y'Epfo uwo Edizo akazi ashinzwe hano muri Afurika y'Epfo ni mito ya keya ni babandi bashinzwe gucunga amazu y'abantu
urashaka kuvuga ko nibyo koko hariyo muremeza ko kuri uwo muntu ashobora kuba yarakoze
mito ya teka
narimo nkubwani ni kayateka nashingira ibintu by'amazu
nabyumvise ariko se nibyo koko yaba yarajeje Swaziland hanyuma tunguka mu Zambique
we niko abantu bavuga kuko urumva muri Mozambique uziko by'ukuri n'abantu bageze imbere bagakorera bari hano bafite amazu nabo bicanye uzi na bahoze bari no uzi ubushize ukuntu nabwo bahanigiye uwitwa Teogene wahoze ari umuyobozi wa banki mu Rwanda aya makuru yose ufite koko nayo yuko banyuze muri Mozambique bagacuza inzira namaze kukubwira ikindi nakubwira nuko uwo mugabo kubera iyo myaka yose urumva amaze hano kuva muri za 92 niwe ambasade y'u Rwanda ikoresha ishaka kwinjiza inkozi z'ibibi hano muri kino gihugu ikindi nakubwira mu by'ukuri mbere yo kugenda nuko hari abantu bateye ikibazo hano cyane tubwira n'abantu batwumva n'umuntu wa mbere ni umuntu witwa Rutemeza Didier ni maneko hano wa ambasade ni umuntu ufite ubugome udashobora kumva ku buryo neza ubundi hari yigeze kuvuga abwira umuntu yigamba avuga yuko ngo azava hano kubera ko Afurika yose yasabye ko Leta y'u Rwanda yamucyura ariko yaretse kwigamba ku muntu munaza arabitubwira ko yavuze ngo azavana amaze gukora amahano ku buryo abantu bose batazigira abanyarwanda baba muri Afurika y'epfo cyangwa muri Emisi batazigira bamwibagirwa uwo nguwo ni uwo nguwo utembesa hari undi muntu twabashije kumenya witwa Claude ntiturabasha kumenya izina rye ariko ni umuntu wahoze akora muri niwo muri DMA yakoze muri DMA i Kigali akora no muri NSS bavuga ko umuntu woherejwe hano na ambasade y'u Rwanda mu gukora operasiyo gutanga operasiyo zo kwica abanyamuryango ba RMC uwo muntu witwa Claude wabaye muri Congo
okay ubwo nk'ubyo bintu byose ndabyumvise ubwo abantu barimo barakurikira na cyane hano kuri Facebook ndabona hari n'abantu barimo barashaka ijambo ariko ndagira ngo nsabe abantu bose barimo barashaka ijambo bari muri studio ntacyo dushaka kubaha ijambo muri no munota kuko dufite ikibazo cya tekinike kubera ko nimba ijambo duhita dutandukana n'abantu bari muri Afurika y'epfo kandi hano hari Washington hari ikibazo cya connection ariko hagatangaho ko mwumvise ko hari abantu baba barafashe muri Mozambique mwebwe hari icyo mwaba muri ibigaho ngaho muri South Africa harimo uwitwa Mugakweri waba warafashe ariko abandi bakavuga ko wafashe uwitwa Gakweri Agustini hari icyo mwaba mubigaho ngaho muri Afurika
nibyo koko ndumva hashize nk'iminsi ibiri inkuru ibaye kimomo ko bafashe abantu muri Mozambique barimo Gakorere Francis wahoze ari umwe mu barindaga Perezida Kagame akaba yari asanzwe anakurikiranwa hano n'umucamanza bwa Afurika y'epfo kuko yari ari muri plan mu mugambi w'abashatse guhitana Kayumba Nyamwasa uwo Gakorere Francis afite n'ubundi bikorwa muri Mozambique hari kumwe hari n'undi mugabo nawe witwa Vitali akaba n'undi mugabo nawe bari abantu batatu uwo wa gatatu ntabwo ndi kwibuka neza izina rye bose bafatiwe muri Mozambique hanyuma ari amakuru dufite n'ibinyamakuru bimwe na bimwe byano byatangaje ni uko Gakorere ashobora kuba yoherejwe muri Afurika y'epfo ari mu maboko y'igipolisi cy'Afurika y'epfo